shanzi yangu na kuburu kunika binti kana juu sana stapu yangu na kaburu kuna mtu anajua sana maisha yangu na kuburu kuna mwingine anataja sana jina langu na kuburu na wale msopenda maisha yangu na kuburu mbona silali kwenu na lala kongu na kuburu matatizo yenu mnataka yao yangu na kuburu chenu kiwe chenu chitangu chengu. Again,